Abanyakorinti ba kabiri umutwe wa cyenda. Ntabwo rwose ari ngombwa ko mbandikira ku byerekeye igikorwa cyo kugoboka intore z'Imana zo muri Yudeya. Nzi ko mugira ubwuzu bwo gufasha abandi, ndetse n'abaratiye abo muri Macedonia ngirane. Kuva mu mwaka ushize, abavandimwe bacu bo muri Akaya biteguye gutanga imfashanyo. None iryo shyaka ryanyu ryemeje benshi muri bo kugira icyo bakora. Mboherereje abo bavandimwe kugira ngo ibyo bigwi twabavuze tubashimagiza bitaba imfabusa. Naho ubundi nzanye n'abo muri Macedonia bagasanga ntacyo mwari mwategura twakorwa n'isoni, kandi namwe mwarushaho kumwara kubera icyizere twari tubafitiye. Nicyo cyatumye mbona ko ari ngombwa gusaba abo bavandimwe ngo bambanzirize kuza iwanyu kugira ngo batunganye ibyerekeye imfashanyo mwiyemeje gutanga. Nuko rero nzasange mwarayiteguye, bityo bigaragare ko mwatanganye ubwuzu mudahatwa.
Muzirikanire ijambo: ubiba nkeya azasarura nkeya, naho ubiba nyinshi azasarura nyinshi. Buri muntu wese akwiriye gutanga icyo yiyemeje atinuba kandi adahatwa, kuko Imana ikunda umuntu utanga anezerewe. Koko rero ku buryo bwose Imana ibasha kubagirira ubuntu busesuye, kugira ngo muri byose n'igihe cyose mube mwihagije, ndetse munasagura ibyo gukoresha imirimo myiza yose. Ni nako ibyanditswe bivuga ngo: yagize ubuntu aha abakene ataziganya, ubutungane bwe azabuhorana iteka ryose. Imana iha umuhinzi imbuto zo kubiba, ikanamuha ibyo kurya byo kumutunga. Namwe izabaha imbuto zo kubiba inazigwize, kugira ngo zirumbuke umusaruro mwinshi wo kugira neza kwayo. Izabagwiriza ubukungu bw'uburyo bwose, kugira ngo muzashobore gutanga mutizigama, maze bitume benshi bashimira Imana bitewe n'imfashanyo zanyu tuzaba tubashyikirije.
Akamaro k'uwo murimo mukora si ako gukenura intore z'Imana gusa, ahubwo unatuma abashimira Imana barushaho kwiyongera. Kuzirikana ibyo byose mwabakoreye bituma basingiza Imana, babonye ukuntu muyumvira, mugatangaza ubutumwa bwiza bwa Kristo. Bayisingiza kandi kubera ko mugira ubuntu, mugasangira ibyanyu nabo ndetse n'abantu bose. Bityo bazabasabira babafitiye urukumbuzi bitewe n'ubuntu bw'Imana buhebuje bababonanye. Imana ishimwe kubera impano itagereranywa yatugabiye.